Hezekiah 24:1. Izwi likaJehova lafika kimi ngonyaka weshagalolunye ngenyanga yeshumi ngolweshumi lwenyanga lathi, verse 2, ndodana yomuntu, zilobele igama losuku lona lolo suku inkosi yaseBhabheli ihlasele iJerusalema ngalolu suku. Verse 3, fanekisa umfanekiso kuyo indlu ehlubukayo uthi kubo, isho kanje inkosi uJehova ithi, beka ikhanzi libeke, uthele amanzi kulo. Verse 4, uqoqele kulo izinqamu zalo, zonke izinqamu ezinhle, ithanga nehlombe, ugcwalise ngamathambo akhethekileyo. Verse 5, thatha okhethekileyo komhlambi, ubungele izinkuni phansi kwalo, ulibilise nokulibilisa, kuphekwe namathambo phakathi kwalo. Verse 6, ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, maye kumuzi wezingazi, kulo ikhanzi elinokugqwala nokugqwala kwalo kungabhumanga kulo. Khipha kulo izinqamu ngezinqamu, adliwanga inkatho. Verse 7, ngoba izingazi zawo ziphakathi kwawo, wazibeka edwaleni elinyabule, akazithelanga emhlabathini ukuzisibekela ngothuli. Verse 8, ukuze kuvuswe kufuthe kube impindiselo, ngabeka izingazi zawo edwaleni eliyinyabule ukuba zingasitshekelwa. Verse 9, ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, maye kumuzi wezingazi, nami ngiyakwandisa ukubungela izinkuni. Verse 10, fumbela izinkuni ukhwezele umlilo, uqede inyama, wome umhluzi, amathambo ashiswe. Verse 11, bese ulibeka emalahleni awo lingenalutho ukuze lishise, kushe ithusi lalo kunciblikiso ukungcola kwalo phakathi kwalo kuba kuqede ukugqwala kwalo. Verse 12, ngizikhathazile ngeze, nokho kugqwala kwalo okuningi akuphumanga kulo, ukugqala kwalo kumele kube semlilweni. Verse 13, ngokungcola kobufebe bakho nawo kuba ngikuhlambululile, ungahlanjululwanga kodwa awusayi kuhlanjululwa engcoleni kwakho ngize nganelise ukufutheka kwami kuwe. Verse 14, mina Jehova ngikukhulumile, kuyakwenzeka, ngiyakukwenza, angiyukuyekela, angiyukhawukela, angiyukusola, bayakwahlulela njengezindlela zakho nezenzo zakho, isho inkosi uJehova. Verse 15, izwi kaJehova lafika kimi lathi, verse 16, ndodana yomuntu, bheka ngiyasusa ukunxanelekayo emehlweni akho ngisishayo, kepha awuyukudabuka, awuyukukhala, nenyembezi aziyukwehla. Verse 17, bubuya uthule ungenzi isililo sabafileyo, uzibophele isiqobo sakho, ufake izicathulo zakho ezinyaweni zakho, ungambuzi amadevu akho, ungadli isinkwa sabantu. Verse 18, ngase ngikhuluma kubantu ekuseni, usihlwa wafa umkami, kusasa ngenza njengalokho ngiyaliwe. Verse 19, abantu bathi kimi, ungesitshele yini ukuthi lezi zinto ziyini kithina njengokuba wenze njalo na? Verse 20, ngathi kubo izwi kaJehova lafika kimi lathi. Verse 21, yisho kuyo indlu kwaIsrayeli uthi, isho kanje inkosi uJehova ithi, bheka ngiyakuyingcolisa indlu yami engcwele, ukuziqhenya kwamandla enu, okunqanekelayo emehlweni enu, okhawukela ngumphefumulo wenu, amadodakazi enu eniwashiyile ayakuwa ngenkemba. Verse 22, niyakwenza njengami, aniyukumboza amadevu enu, ningadli isinkwa sabantu. Verse 23, izigqoko zenu ziyakuba semakhanda enu, nesicathulo ezinyaweni zenu, aniyukudabuka ningakhali, kepha niyakonda ebubini benu, nibubulelane omunye nomunye. Verse 24, Hezekiya uyakuba isibonakaliso kini, niyakwenza njengakho konke ukwenza kwakhe, lapho kufike lokhu niyakwazi ukuthi nginkosu Jehova. Verse 25. Wena ndodana yomuntu angithi kuya kwenzeka mhlanga isusa inqaba yabo, intokozo nobuhle babo onxanelekayo emehlweni abo, nababeke umphefumulo wabo kukho, amadodana abo namadodakazi abo. Verse 26. Ngalolo suku obalekayo yakufika kuwe, akuzuse lokhu ngezindlebe zakho na. Verse 27. Ngalolo suku umlomo wakho uyakuvula kobalekileyo, wena uyakukhuluma ungabe usaba isimungulu, uyakuba isibonakaliso kubo bazi ukuthi nginguJehova.